spaceship music.
Bagambaka bunga la kadula zone.
Coffee makes one, I bet.
Era abantu bari fuande sika sega zone. Eishi ono mbe. Mukie makitu. Kalanda ni music promotion.
Macy.
Take over. I go away, kunkunga mito, dumo kukonga mumano we depu. Isha isa mtamba fiumu, na konga kanyampuku. Batilo maumeli tumba, dino mukoro minawelomba. Isha isa mtamba fiumu, na konga kanyampuku.
Mani sini zana mana boza. Gwila kuri zanga tikulangiza maloza. Ninga chite puanji na sicho na iposa. Nde ingila ingila mono tina nefikosa. 06 na tuingila mu. Kuti wadaba wapinga mu. That's why they can't stand us. Yo man see they will never understand us. Sharp mind di nomba ni twapa. Side sign you mwenso ni mfwapa. Or that's yours. Nomba ni mfwamba. Nomba ni mfwamba.
I go away, kunkunga mito, dumo kukonga mumano we depu. Isha isa mtamba fiumu, na konga kanyampuku. Batilo maumeli tumba, dino mukoro minawelomba. Isha isa mtamba fiumu, na konga kanyampuku.
Kaberodeti, kabidi fatuma umeni poketi. Kacha kukani pake swishe doketi. Wale fwaya nde mwentula mwentula kwa tindi pati veti ya koketi. Pati fwebo twalisheta, kafuna tifelane osa tanda wicheka. Ifobo itwalirwala, kulipena vachipululu kuno boy wala. Na ibukisha na dande falandire. Bomba ni webo nga wiso tabombele. Bose chimochinele satu umbile. Nomba ni shine chulile.
I go away, kunkunga mito, dumo kukonga mumano we depu. Isha isa mtamba fiumu, na konga kanyampuku. Batilo maumeli tumba, dino mukoro minawelomba. Isha isa mtamba fiumu, na konga kanyampuku.
Weekend is a party, what are you celebrating? Economy the party, but you keep on forgetting. Instead you bang a pulani, you keep on faking. Hello in a boza, you keep on baking. But this one's for my real ones. My Bill Gates done got your wannabe ones. Now this one's for my G's with a plan. Chine chino to chobe, don't rest till it's done. Now economy take is the cue. The pan to life is how you make it. The pick and the choosy. Ignore the foozy. Refuse to lose. Inga suko ndefe umfela uzi pangile newsy.
I go away kunkunga mito dumo. Kukonga mumano we depu. Isha isa mtamba fiumu. Na konga kanyampuku. Batilo maumeli tumu. Dino mukoro minawelomba. Isha isa mtamba fiumu. Na konga kanyampuku.
Coffee mix. It's that spaceship music. Mkema. Take over. Macy. Kalandanya music promotion.
Kudusa kumwe mwaba magelo. Boy ina toyo ndava black iva yellow. Kose na langa ni wana vivelo. Maka maka kuka viva lelo ni lelo. Baji tuwa kongenda la maifu. Tuwa kongenda la maifu. Wewe tatuwa isa mkutamba finde kwari. Tuwa kongenda la maifu.